kazovala sikuti ndikufuna akamajomba sukulu sikuti ndikufuna uyuyu ndalama ndalama akamakwela kapaza sikuti ndikufuna akamafulasha sikuti ndikufuna wawa akamasenza tumba sikufuna uyuyu ndalama Kalimuto Nani safuna kudia zofewa Nani safuna kuchedwa bigger Nalama Kanga chape kumwe yueo linakoko Kono wajota yawe